Download it from ilovezedmusic.com.
Good morning, afternoon, evening, Edion Sena Kumazuru. Yo, Ben Champ. D-Check. Rico.
Just turn it up a little bit.
Chizamba so. Let's go.
Kuno kweta bwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno. Kuno kweta bwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chifyako vokambe and just dance. Wasa niso kone zela mudi. Nideke ni vele kudu. Alo boy.
Kuno kweta bwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno. Kuno kweta bwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chifyako vokambe and just dance. Wasa niso kone zela mudi. Nideke ni vele kudu.
The way she's twerking, unga punde mayo. Njini wakaso batista tanza chosa. Niziva mwabiziva veni kambapo te. Oroche ati veni mbapo. Wagelo, you know duty. Mwaimvela idedeshe tete. Bend down, bozi. Munyanga nsile mbuyo baga sanduke chisoti. If you really wanna chill with big boys, we kontoka. Wagai vini tenzo mamumvela te. Tabwela kutimba kamowa. Tabwela kukole wakuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chifyako vokambe and just dance. Wasa niso kone zela mudi. Nideke ni vele kudu. Alo boy.
Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chifyako vokambe and just dance. Wasa niso kone zela mudi. Nideke ni vele kudu. Manza tubena wakareza ni ma turn off. Nidi kuchalo na phone I turn off. Nispenda nidi kumadizi. Chiboni uza nanga mwana ma school fees. Napasa koka one pin side chick. Noboni uza ti uone kauli rich. Hope kunyumba kuli benjala. Hope wa madiamu maguchi wa mavala. Kokole wa nishi pressure na sova. Upasa advice zero nishi ndi well over. Bapa no ndine so don't act clever. Nikusi yapa no ganda uzaen.
Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chifyako vokambe and just dance. Wasa niso kone zela mudi. Nideke ni vele kudu. Alo boy.
Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno. Kuno kwe tabwela ni kumowa. Sichina bwelo punzi sana kuno.
So kazi mwache and keep your advice. Chifyako vokambe and just dance. Wasa niso kone zela mudi.
Aika.
Nideke ni vele kudu. Alo
yes,
boy.
Yes. No doubt. Managers on deck. Mr. Chaps, I see. Cause GRC. It's Matela OG's music, man. Hey, yo, Drift. Benjamin, Mr. Bini. Yes, I.
Turn up music, Africa.